Yeah. Yeah. Ooh, yeah. Sininga kwani se kupapa tila chabewai awete no more. Sininga kwani se chikondi chovuta na every day. Nale manafo beto kuwa single. Single. Beto kuwa single. Oh, single. Yo, boy. Sininga kwani se kupapa tila cha bibi atunda la macho ako. Sininga kwani se chikondi chovuta na every day. Nale manako beto kuwa single. Single. Beto kuwa single. Oh, single. Beto kuwa single. Single. Beto kuwa single. Oh, single. Je maluzi yanka, baby. Ninaguza boya mbanje mweni. Sininga kwani se kupapa tila cha bibi atunda la macho ako. Sininga kwani se chikondi chovuta na every day. Nale manako beto kuwa single. Sininga kwani se chikondi chovuta na every day. Nale manavo beto kuwa single. Single. Beto kuwa single. Oh, single. Beto kuwa single. Single. Beto kuwa single. Oh, single. Ndekolove. Ndekolove.